na na male ale ba shandala ba ribo shalaba de kala ya na Yahweh sala lulenge na yo sala Yahweh sala lulenge na yo sala lulenge na yo
Yahweh Yahweh sala
this year so
Yahweh sala lulenge na yo
azala ka kisi ya so
Yahweh
Yahweh
sala
kudina la Atamo kiliba fundi ngana pake Nazalaki nangana raison Loko la basa na ba relation na ba Angona ba kondinyo swa mboko yo Bakonda nenga yo 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 Walobi na za fotif Singana fundi bango na pake alo Yesu yaka kosambi sabiso
Yahweh sala lulenge na yo
Bitumboyo na koko bundanga moko Nabele lipapa na ayo Koko njamili mwa batoni osa
Yahweh sala lulenge na yo
Ezali susu likambo abo motote Eko mi likambo lola ifue loba Intervention ya lola Intervention ya lola Intervention Intervention ya lola Intervention ya lola Intervention ya lola Intervention ya Intervention ya lola
Intervention ya lola
Eze kupe mo Eze imewe ye madapoli ime
Eze dieze kanapaya Eze maie nile Eze nachiebe nile Eze meporie Owe olege kucheya Eze ise big Eze ise mighty Eze ise wonderful Eze
Ese bube nanga, yo yo ya ya ya. Ese bube nanga, yo yo ya ya.